tetulina bingi byakuwa obulumi buli mukayimba kano tetulina kirabo kyakuwa amaziga gali mukayimba kano
wumula mirembe
yenze nakitende vayola neddamali kirabo
wumula mirembe
gala amawulire nga gantiisa bannange nga gankanze mukwano gw'abanja masoba gasinzeeko tacyawulira tata bamutujeeko owange yankuza nafuula omuntu bannange talaba mukama tata omugogo tuwadde otumenya emitima wandirinzeinzeemu yiga nga tasigawo kubenda byenkumu nga tasigawo abadde muzadde teri bamusinga ogenze mukwano weraba oyiga
wayigiriza abangi
oyiga
nolera abangi
olaba nange wandera
wayigiriza abangi
tata ogenze wumula mirembe tata weraba omulungi munange weraba
wumula mirembe
fena tuluma naye tata tosikawo
wumula mirembe
watulera bulungi omusingi twafuna n'abangi okuyimba twakunyweza taata n'omukisa gwe watuwa twafuna bingi munange tetukwevuma obadde n'emikwano teri bakusinga obadde n'ekisa teri bakusinga obadde muzadde teri bakusinga ogenze mukwano weraba
oyiga
wayigiriza abangi
oyiga
nolera abangi
olaba nange wandera
wayigiriza abangi
tata ogenze omula mirembe
tata weraba omulungi munange weraba
omula mirembe
fena tuluma naye tata tosikawo
omula mirembe
emiranga tukuba babe biwobe emitima girumwa
omula mirembe
katondo w'amaanyi tata waffe gamuwummuze emirembe
omula mirembe
tetulina kirabo kyakuwa obulumi buli mukayimba kano
wumula mirembe
tetulina bingi byakuwa amaziga gali mukayimba kano
wumula mirembe
zempedde yabange sina kyakola nze mpedde mamaanyi
wumula mirembe
ddala aliberaani alitulaga amazima gayiga
wumula mirembe
www.mp3ugandanmusic.com